ngithatha isikhathi sami ngeke idolo phansi. Khuluma neyami ngithandazele zami. Shova ngalo plan all day or night. Ngithi ngiphethe number 11 iphansi. Sivele bahlele, vele kwemnandi. Mina shona phansi, ngoba qala iparty. Yabona, ngithatha isikhathi sami ngeke idolo phansi. Khuluma neyami ngithandazele zami. Shova ngalo plan all day or night. Ngithi ngiphethe number 11 iphansi. Sivele bahlele, vele kwemnandi. Mina shona phansi, ngoba qala iparty.
Uzongenzela iplan nemali, bazokhala ngathela.
Asicele isikelemisi sakho sana.
Angihlanganela ubrakoti, uzongenzela iplan nemali, bazokhala ngathela.
Asicele isikelemisi sakho sana.
Angihlanganela ubrakoti, uzongenzela iplan nemali, bazokhala ngathela.
Asicele isikelemisi sakho sana.
Angihlanganela ubrakoti, uzongenzela iplan nemali.
Now we have all now, but it's a call, I'm out of one day.